Baningi abakholwa nabangakholwayo babuza umbuzo omkhulu othi kungani kumele ushade. Ikuphi nje ngempela inkinga ngesahlukaniso nokuthi kungani kumele uthembeke kumuntu oyedwa impilo yakho yonke. I-Focus on the Family ihlale njalo ivikele umshado nsuku zasa. Futhi khona la ohlelweni ezomndeni sizophendula umbuzo ubuke kulula kodwa unyinyithekayo. Hlala ungasuki. Kwamnandi ukuba ngikubingelele ezomndeni. Uhlolo lwakho lokulethelizeluleko eyiphatheka ngabaka Focus on the Family. Umlalo usibhala umbuzo othi iFocus on the Family imi kuphi ngesahlukaniso nokuphinda ushade. Phambi kokuba siphendule umbuzo wakho ngemniningwane, kusemqoka ukuhlahla ukubuka kwethu ngokusabalele. Lapha eFocus on the Family sigcizela kakhulu ubungcwele bomshado okulamba ubudlelwane bomuntu noNkulunkulu. Sikholwa ukuthi akukho kusemqoka lomhlaba njengobunye benkosikazi nendoda. Ingakho senza konke singakwenza ukulapha imishado nokusiza leyo edonsa kanzima. Ingxenye enkulu yeMinistry yethu igxile ekuthuthukiseni imishado. Sesikushilo ke lokho, sithanda ukupha indima zeBhayibheli esimngazo ngokwemicabango yemishado nezahlukaniso nokushada isibili. NjengeMinistry ekholwa iBhayibheli, sime kutheni uNkulunkulu uyasizonda isehlukaniso. Incwadi kaMalakhi 2:16. Futhi ushisakela ukuletha ukuphuluka, ukuxolela nokubuyisana ebudlaneni bomshado obulimele. Nokho sinomuzwa ukuthi kuseyigabeni ezintathu lakhona ibhalo zivumela isehlukaniso nokushada isibili. Uma umshado wokuqala nesahlukaniso senzeka phambi kokusindiswa, nakuba umuntu angeyisule zonke izona zenzile, uyathethelwa ngamaphutha awenza phambi kokwamukela uJesu Kristu. Bheka ku 2 Korinte 5:17. Okwesibili, uma ogane naye enecala lesono socansi futhi engafuni ukuphenduka qeda phela ngokwethembeka nashade naye. UJesu wacacisa ukuthi isehlukaniso siyemukeleka ekuqini kwenhliziyo yoluhlobo. Bheka uMathewu 19:9. Bese kuthi okwesithathu, uma omunye engakholwa futhi elahla ngenhloso lo ashade naye olikholwa. Lokhu kakuchazi ukuhlona ngokwesikhashanyana nje, kodwa kuqonda ukuthi uma emlahla ngokuqhubeka ngokumile permanent. Bheka kweyokuqala kwabaseKorinte 7:12-15. Nantu-ke olunye uhlalo indima zeBhayibheli engaba losiza ekuqondeni kahle ukubuka kobuKristu umshado nesahlukaniso. Ukubuka emshadweni, Genesis 2:24 uthi, yingakho indoda ishiwise nonina qede namathele kunkosikazi wayo obese bebanyamanye. Bheka kuMathewu 19:4-6, kwabaseRoma 7:1-3, no-1 kwabaseKorinte 7:1-40. Lithini iBhayibheli ngesahlukaniso? Funda uMalakhi 2:13-16, 1 7:10-11, othi, kepha abakaneneyo ngiyabayala kungemina kodwa iNkosi ukuthi umfazi kangahlukana nendoda yakhe, kepha uma eke wahlukana nayo kahlale engaganile kumbe abuyisane nendoda yakhe, nendoda ingamlahli umkayo. Bheka na kuMathewu 19:3-9, kunye nakwabaseKolose 3:12-14. Sithinike ngomakhwapheni, Exodus 20:14, uthi ungaphingi. Ufunde noMathewu 5:28, 1 6:12-20, kumaHebheru 13:4. Yinike amaqhaza enkosikazi nendoda ngokweBhayibheli. Funda kwabaseFesu 5:21-33, nakwabaseKolose 3:18-19. Ngakho konke lokho sesikushilo, kusemqoka ungeze ukuqaphela ukuthi singabambeki kwimiqathango yesahlukaniso size silibale ukuba nesihe nabantu abakulesi simo. Badinga uzwelo lobuhlobo bethu nokubaqonda kungakhathalekile izimo zithini eyiholele ekunqamukeni komshado wabo. Ukubabuka njengabanochoko kumbe abantu abayizinto nje akusikho nje ukuthi kulunya lokho, kodwa kukwephula umyalo wobuKristu wokuthanda omnye nomunye njengoba naye esithandile. Abukho ubuhlungu njengokufaka usawoti esilondeni empilweni yomuntu. Kunalokho sibiziwe ukuba impulukiso empilweni zabo, singabafaka usawoti esilondeni. Uma kuwukuthi umshado wakho usebuhlungwini nawo kumbe unemibuzo ethe xaxa ngalesihloko, sicela ukumemela ushayele umnyango wezokweluleka Focus on the Family Isebenze ngabaluleki ziyothokoza ukukusiza ndlela zonke. Zingaphinde futhi zikuxhumanise nongoti bokulapha umshado abaseduze nawe. Sicela ushayele ku 031 716 3300 kumbe ungene ku safamily.co.za bese uthi cofo ku counseling link. Lolu hlelo ezomndeni ulethulelwe yi Focus on the Family. Sihlangabezwe hlelo oluzayo. Sisihlabelisa phambili umndeni wakho.